amat.unaux.com.
Please leave your message after the beep.
Hey, it's me. I hope you're doing really good. Call me sometime, okay? But I still think about you a lot. Do you think about me?
J-Hope.
Paparazzo Records.
Ndakuona pa Facebook, nakupeka ndi Facebook. Sina chedwe nakuhala. Iweyo unandiyanka nakufila kufusila. Sajisoni unandikana kuma sina dope ndinayesela somwa mwai. Unandirola kuma ndimadabwa kufumana kumavuta. Kapenda saine umafuta. Aruna, Aruna, ndikudikila Kolonjeza, kolonjeza, kutitiku manu mangolonjeza Ndikudikila, ndikudikila Ndikudikila, ndikudikila Mama kwanu, udali usa, ndikabwela usa kupesa Alinatima ukususa Koma tumasi wailo vaipo But I don't know what's wrong in your life oh.
On myself I try give you love
Ujitima wansago nisidia ina Kuza makukonda ukonda wina Nita kusipeleka usanifira mwina Mundi use Usandisuse Singa sakuluse Arina, arina Ndikudikila, ndikudikila Kolonjeza, kolonjeza Kutitiku manu mangolonjeza Arina, Arina, ndikudikila, ndikudikila Kolonjeza, kolonjeza, kutitiku manu mangolonjeza Ndikudikila,
Download great music from amat.unaux.com.